chenda na kane mwado sanze mwicura murinde motanye mwari tanze muharo buzima mudukura muyarubamba izamalere nituzatatira igihango dufitanye
ijambo ryihumure mwatwakirije nihumura ntacyo mukibaye n'abafite ibikomere
muhumure turabavura
ntituzarekura ubuzima n'agaciro mwaduhaye
ntawabitwambura
ntimugipfuye tuje kubatabara abandi bari he muhumure turi inkotanyi tuje kubarokora tuje kubabohora
byari byarangiye ku munota wa nyuma mutugeraho nkotanyi mwadukuye mu busa muduha ubuzima
mwadukuye mu byobo tukiri bazima
ariko hari n'abandi twasizemo icyenda na kane mwadusanze mwicuraburindi nkotanyi mwaritanze muhari ubuzima mudukura muyarubamba izamarere nituzatatira igihango dufitanye
bamwe mu bihaye imana n'abashumba baradutaye twanga burundu nkotanyi mwakoze ibikwiye mutumwe na nyagasani turabashima turabashima nkotanyi
nasanze turimisha dufite ibikomere muraturera turakura
mwadutoraguye mu mirambo myinshi muratwondora muduha ubuzima
bashibutse amashami turiyubaka twubaka n'imiryango turi imbaraga z'igihugu
icyenda na kane mwadusanze mwicuraburindi nkotanyi mwaritanze muhari ubuzima mudukura muyarubamba izamarere nituzatatira igihango dufitanye
mwitaye ku mbeho nyinshi imvura nyinshi mwaradutabara
ku rugamba ntituzabatenguha twe tubereye ibitambo tuzirikana ubutwari mwadukuye mu rufunzo mudukura no mu myobo mwaturokoreye mu nsengero mu nzuzi no mu mashuri mu mabariyeri no mu mashyamba mu bihuru n'ahandi henshi
icyenda na kane mwadusanze mwicuraburindi nkotanyi mwaritanze muhari ubuzima mudukura muyarubamba izamarere nituzatatira igihango dufitanye
mwaratwigishije muduha ireme ry'ubuzima mwaduharuriye inzira mu gihe zari zifunze
ntitwaheranwe n'agahinda twiremyemo icyizere nkotanyi mwarakoze
icyenda na kane mwadusanze mwicuraburindi inkotanyi mwaritanze muhari ubuzima mudukura mu ya rubamba iz'amahere ntituzatatira igihango dufitanye
baradusenyeye tubibona
Icyenda na kane mwadusanze mwicuraburindi Nkotanyi mwaritanze muhari ubuzima mudukura mu ya rubamba iz'amahere ntituzatatira igihango dufitanye